When I swallowed when I knew me when I was a what I live on, I need fufu. Teka mukiseri yaguteka wowe bamvumira mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byachuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga mviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndabali na kyagamba. Sobola kumenya mukisaguli bwelukera nasi anti lulwera ebintu bichuka ekintu chituka ngayingide wo Katonda omutegera ensinesi zichuse mitwe kulurumu
www.djerico.com.